Rico.
Yeah. Good morning, afternoon, evening, idiot, Sena Kumazulu. Yo, Ben Champ. Deep check. Rico.
Just turn it up a little bit.
Chizamba so. Let's go.
Kuno kweta pwela ni kumowa. Sichi na pwelo punzi sana kuno. Kuno kweta pwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chef yako vokambe and just dance. Wasa niso kwenye zela mudu. Nideke ni vele kudu. Alo boy.
Kuno kweta pwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno. Kuno kweta pwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chef yako vokambe and just dance. Wasa niso kwenye zela mudu. Nideke ni vele kudu.
The way she's twerking, unga punde mayo. Njini wakaso batista tanza chosa. Niziva mwabiziva veni kambapo te. Oroche ati veni mbapo. Wagelo you know duty. Mwaimvela idede sheteti. Bend down, bend down, pause. Munyanga nsile mbuyo baga sanduke chisoti. If you really wanna chill with big boys, we kontoka. Wagai vini chenzo mwamumvela te. Tabwela kutimba kamowa. Tabwela kukole wakuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chef yako vokambe and just dance. Wasa niso kwenye zela mudi. Nideke ni vele kudu. Alo boy.
Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chef yako vokambe and just dance. Wasa niso kwenye zela mudi. Nideke ni vele kudu. Maza tubena bakareza ni ma turn off. Nidi kuchalo na phone ya I turn off. Nispenda nidi kumadizi. Chiboni uza nanga mwana ma school fees. Napasa koka one pin side chick. Noboni uza ti uone kauli rich. Hope kunyumba kuli benjala. Hope wa madiamu maguchi wa mavala. Kokole wa nishi pressure na sova. Upasa advice zero nishi ndi well over. Bapa no ndine so don't act clever. Nikusi yapa no ganda uzaen.
Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chef yako vokambe and just dance. Wasa niso kwenye zela mudi. Nideke ni vele kudu. Alo boy.
Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina pwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chef yako vokambe and just dance. Wasa niso kwenye zela mudi.
Aika.
Nideke ni vele kudu. Alo
yes,
boy.
Yes,
no doubt.
Managers on deck. Mr. Chaps I see. Cause G I see. It's Matela OG's music, man. Hey yo, Drifter Benja, Mr. Bini. Yes, I.
Turn up music, Africa.